Hey City, you're now rocking with the best, Joe Makini.
Hawagopi ta kusema hukumu imekaribia, na waimbaji wa dini hata wao pia wanatuzwa na wanaotengeneza bia, wanachanganywa na wanaofagilia maovu na starehe za kupita hii dunia. Kwa ukimwi wanakufa maskini, wakiondoka viongozi ni shinikizo la damu. Tunadai haki zetu na sema chopo ni damu. Naam, hili game Mr. Ebo toka Tanga anaingiza sokoni, na wengine wapo town wanabugi tura mali, hawapendi likugusa, tatizo ulisusa. Kona mziki wa Joe Makini unanyima usingizi masaka wa hapa mjini. Sikia, ubunifu loni nyonye hautoshi kunidhofisha, na wakilisha bado Joe nagusha, still na watabisha masaka wanaobisha. Wameshindwa kuzuia, wamechoka wanapisha, wameinama, wameinuka, wanaona haya yote wametaka wao. Levo minazopita zinachoresha mziki wao, wakati ndo umefika Joe kuipora chati yao. Tayari mikononi ni nao wapenzi wao, tayari mikononi ni nao wateje wao. Ni kama Kero Street wanauliza album Rudy, wambiwa sichoke itakuwa bam bam. Niki wambiwa sichoke itakuwa bam bam, machungu yanayochoma na yali matamtam. Yop,
wameinama, wameinuka, wanaona haya yote wametaka wao. Mwanzoni watu walipenda story zao, tatizo wamechoshwa na uzee wa style zao. Wameinama, wameinuka, wanaona haya yote wametaka wao. Mwanzoni watu walipenda story zao, tatizo wamechoshwa na uzee wa style zao. Wameinama, wameinuka, wanaona haya yote wametaka wao. Ni Joe Makini toka A-Town City mpaka New York City na Wabanzo City.
Wanakula na vipofu, wanawashika mikono, vinono vyote wanataka kula wao. Inachangiwa na wajinga wanaosako maarufu, lawama zende kwa nani, wenyeji ama wakuja. Mifuko imetobolewa, ona siri zinavuja, wasiofanya kazi wanakula good time. Chochote kinaweza kutokea anytime, kila kitu ni dili kama King wa rhyme. Ubinafsi, kiburi na tamazi na waponza, wanarudia makosa wameshindwa kujifunza, akili zao fupi kama maisha ya funza. Maandiko yanasema wa mwisho utakuwa wa kwanza, mastengu wanakufa na ndo picha linaanza. Ya fau shake ya bari la kubeli denza ma, nipe mizuka minizidi kuwa chana. Wanaondoka wanarudi si tume chill, wanaondoka wanarudi si tume chill. Aina vanga kwa ni ujanja ni kukipi ni real, street ghetto paka maofisini wana ni feel. Still na wakilishe kama D.I.E, nikiondoka mnikumbuke kama B.I.G. Yup, ni Joe Makini toka A-Town City paka New York City na Mabanzo City. Sio siri na wachoma.
Wameinama, wameinuka, wanaona haya yote wametaka wao. Mwanzoni watu walipenda story zao, tatizo wamechoshwa na uzee wa style zao. Wameinama, wameinuka, wanaona haya yote wametaka wao. Mwanzoni watu walipenda story zao, tatizo wamechoshwa na uzee wa style zao. Wameinama, wameinuka, wanaona haya yote wametaka wao. Ni Joe Makini toka A-Town City paka New York City na Wabanzo City. Oh, yeah.
Pasu kwa pasu, pasu. River Camp Soldier, I told ya. Ludi, go, 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 yeah. Najua umesikia hii, yeah, ndio. Machizi matakiwa kuongea sasa, that's hip-hop, come on. You know what I'm saying?